indlela elula yokuthi izinto zibe yilokho ofuna ukuba zibe yikhona noma ngabe lezi zinto ziyini ukuthi zibe ngaphansi kolawulo lwakho. Yebo, kuba yona impendulo leyo. Olawula yonke into, kodwa impilo inkinga ayinjalo. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Pitty Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kahlehle, impilo nomkhuba wokuphonsa izinto kuwe ngendlela obungayilindelanga. Kwesinye isikhathi, kunezinto ezincane ongakwazi ukubhekana nazo. Kwesinye isikhathi, ziba nkulu, ubile sesimele sinjalo, nami futhi ngibile kuso. Futhi siyohlala siba kusona. Futhi imvamisa asiphenduli leso simo ngebe kufanele ukuba sikwenze. Kwesinye isikhathi siphendula ngokuvela ukuba sinyamalale siphele emehlweni siyibeke eceleni. Kokunye siphenduke kukho kumbe siphendule kukho ngokudinwa, sikhiphe ibhakela simuhluze kwasani elugibe. UPetro Mpostoli wayebhalela amaKristu ayehlushwe kakhulu, hayi kancane, babeshiswa bezwa abanye babo. Akukho okunzima ukwedlula lokho. Ake sizwe. Eyokuqala kaPetro 4:7-8. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho, zikhuzeni, niyithibe, ukuze nikhuleke. Kunakho konke, yiba nokuthandana onganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekele inqwaba yezono. Mlaleli, siphendula sithini empilweni uma uNkulunkulu evumela izagila ziphonswe kithi qede zisinethe? Sibe ngabayithibayo nabamqondo uphusile ukubhekana nazo zinjalo? Kwelinye icala, singayidabukeli siwele emgodini wokuthi awubandla kusho ukuthi sabhekwa yisambane thina, ebese futhi ngakwelinye icala singasola umhlaba wonke ngamashwa asivelele, singawudinelwa sijezise wona. Kodwa asiqhubeke sibathanda abantu nakuba sizizwa ukuthi sengathi singeyiphathe kahle kubo. Ngakho uma usesimweni songakwazi ukulawula izinto ezenzeka kuwe, ziphonsele inselelo kuKristu ngamandla akhe, amandla kaMoya Ongcwele ukuyilawula indlela ophendula ngazo kuzona. Ngakho zikhuzeni, niyithibe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast, ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.